jacayl dhabaan ba inuu dhexeeyo dararti timaha dhabaan isku soo dhawaane qabso jacayl dhabaan ba inuu dhexeeyo dararti timaha dhabaan isku soo dhawaane
marna hayga teera anna kugu dolola